omusajja mumaka yakulira omukyala sestadi womusajja yawasa omukyala omusajja yawoowa omukyala omusajja mumaka yakulira omukyala sestadi womusajja jemutwe yasooka okutondebwa omusajja omukyala ne bamujja mu musajja yokera omukyala n'ajibaamu omusajja okola obufumbo nga mukyala na musajja wakitibwa omukyala naye wataba omusajja wataba omusajja omukyala alwala omusujja amusigulira omukyala mambalagana masajja takiriza kuswala ku buko wakirye bukojja atya mukenenya tatya musujja ayogera ne mukyala bwakwatibwa obujja naye abayagala manya ekiri mu buli mukyala n'olaba n'obayiwayiwayiwa omusaala ngaave waka balina okulegeza akameeza yakwata omukyala nga feeza afuna omusajja abangeya naaba olweza muwe ekitiibwa tula wansi ye ku meeza yawasa omukyala omusajja yawoowa omukyala omusajja mu maka yakulira omukyala sestadi w'omusajja yawasa omukyala omusajja yawoowa omukyala omusajja mu maka yakulira omukyala sestadi w'omusajja ng'atambula n'omulungi mu kkuba afimba n'ebigambo abyogerera mu nnamba akusoseka ebigambo ebijuza pipa akubamu bindusu mu kifo kya pepa alimba alimba talimba ne balimba ng'akwana akozesa bya mulimba ng'omulimu gwakola ye bulaka mamba abalala basuusaidi bomba munakabala ye tava mu gomba nejava mu mp mulamba yasula bangisa gamba yaziba yamamba emodoka omanyi ye yawashikibe yaseremba ulaba nabanoonye yevuge yazimba olutuka yesomagabo yakuzimba akufulumya ne muju gyatazimba gakwazimba besomerako tituzimba yawasa omukyala omusajja yawoowa omukyala omusajja mu maka yakulira omukyala sestadi w'omusajja yawasa omukyala omusajja yawoowa omukyala omusajja mu maka yakulira omukyala sestadi w'omusajja buli kimu wakati bakitunulidde musajja ne babakola omukyala baagala kuza omusajja abakyala baagala okuweebwa abasajja olusiga mubula amaanyi omusajja akoze takoze eza akameeza libabbanja obulamu bwe bwonna butambulira mu mabanja fizirandiroodi umeme bamubanja kubana bazadde ekika ekirala kimubanja kati onoobodibe yetalibira ku lujja leka abaana ng'onoberewamu ejjinja era okimanye ettabali bwazaala omusajja akusaddemookadye kati olinganga jjajja bawukana omulagidde nga batali musajja gyoliitibwa akamulaba nti si musajja wabumunoonyako ne bukubula obusajja oliyomba mubodi omukwata busajja yawasa omukyala omusajja yawoowa omukyala omusajja mu maka yakulira omukyala sestadi w'omusajja yawasa omukyala omusajja yawoowa omukyala omusajja mu maka yakulira omukyala sestadi w'omusajja mumaka yakulira asistadi w'omusajja omusajja omusajja mumaka yakulira omukyala asistadi w'omusajja.